chira zo sa ono ga chire ngude mo pikira tikirise konga kasi maketi ndi maula za magono tikirise tete za moyo wanu zo sa bola tumba tikirise sama la chire ngude zo se iwe dine tikirise
Pajadro anati zengelezi, analinda kwa uwao. Antuinu, musa zengeleze. Lero kwa mfumu kanchenembwe. Tie karonga mpwa malasalima. Kulichiwe netero, chazi pangizo za makuono zo piki ila ndukutentetila zintu. Ndipo a Development Broadcasting Unit. Ndi amini a kuyende sa project ya peace. Kapena kuti promoting equitable access to clean energy. Malo mwankwiliza na mabungwe a Oxfam, SEPA, ndi Sisonic. Kuzela mutandizo, lojo kila ku European Union.
Chipangizo cho piki ila jabunti.
Antuni, chionetselochi, cholinga chake ndikubweretsa pamodzi anthu akudera, ndikuwafotokozera zipangizo zophikira ndikutenthetsera zinthu zosaononga chilengedwe, ndikupereka mwayi woti anthu athe kuchita chiganizo chogula zipangizozo, komansotu kupereka mpata kwa makampani amene amagulitsa zipangizozi kuti akambirane ndi anthu kudera powafotokozera mmene zipangizozi zimakwirira ntchito. Chionetseroji akutsogolera ndi a Victor Madosa. Koma muli ndi ine Frank Kandu wa MPC. Amadosa.
Munthawi imeneyi ndi apemphe a senior group kanchenembwe kuti alandire msonkhano umenewu.
Ine kuno malo ma mfumu onse takulandirani manja awiri pa msonkhano umenewu. Titatuwuzani kuti kodi kusamanga kwa chilengedwe tingasamale motani kuza ndikuphikira. Chifukwa chilengedwe ndiye chathadi. Mutiphunzitse kuti tidziwe tile musabise funga masulani ndakulandirani malo ma mfumu onse. Zoma kwambiri.
Zoma kwambiri a grupu athu akanchenembwe chifukwa cha kutilandira pa msonkhano uno ngati mwinidera.
Titeteze chilengedwe
ndi njira za makono zophikira ndi kutenthetsera zinthu.
Tupitilira tipempheko chitiwiri powemu.
Ine dzina langa ndine Isabelo Masautso. Ndili standard 6. Ndili ndi zaka 10 ndi machokera mudzi mwa Yekalimu. Muru ya ndakatula yathu ndi ubwino wa zophikira ndi zotenthetsa osaononga zachilengedwe. Tamverani anthu inu amene muli ndi makutu. Kodi chilengedwe chikupita kuti? Taonani nyama, mirengo ndi mitsinje zomwe zimapanga chilengedwe zathapsiti. Munthu akuzononga popanda kaso. Munthu akuzonongapo ocha makala ndi kurentha tchire. Nayonso mvula ikuvula kugwa chifukwa mapiri achira chipalamba. Kodi tigwire mtengo wa njia zanga? Pakuti mu umodzi muli mphamvu. Ndipo kutsina khulu ndi nasi. Tiyeni tipyale mirengo malo momwe mulibe posaocha makala ndi posarentha tchire. Poreteza zachilengedwe. Pakuti kholo la moyo wathu ndiye chilengedwechi. Tiyeni tigwiritse ntchito chilerezo mbaula. Ubwino wake nkhuni zimakhala zochepa komanso chakudya chimakhala cha ukhondo. Utsinso umakhala ochepa. Zikomo MBC, Sisonic, SEPA and Oxfam.
Titeteze chilengedwe
ndi njira za makono zophikira ndi kutenthetsera zinthu.
Dzina langa ndina Madala Davidson kuchokera mudzi m'modzi mwapi. Ndabwera ndakatulo mutu wake njira za makono. Yadweranji ndi njira zamakedzana zoononga chilengedwe pomwe njira zokoma za makono zilipo. Yadweranji kuononga chilengedwe magetsi osatha mphulimphuli ali waliwali. Inetsikana makono. Inetsikana makono zophikira pamakala ndaleka osatha thumba ndinayo. Mphamvu ya dzuwa iyo ili yapo ena kumali solar system. Inetsikana makono. Ndabweraro inetsikana makono kulangiza nyamara iwe nditsikana iwe leka kudula mirengo leka kuocha makala leka kuphikira pambaula ine ndasiya. Inetsikana makono thandizana ndi amabungwa SEPA MPC Sosnek andi Oxfam. Akuti njira za makono zosabola mthumba monga kugwiritsa ntchito gasi magetsi ochipa ndi mbaula za makono.
Ayi zikomo kwambiri. Mafumu ali ndi udindoso njira iyi siyongukhala pakopa munthu pokha ayi. Kaya maliro, kaya maukwati, muzo jirika zose zo kutaya kulipa ukala gulu. Tie nitikuita so nchiro, zida zoso ononga chilengedwe.
Titeteze chilengedwe.
Ndi njira za makono zophikira ndi kutenthetsera zinthu.
oyimira makampani amene amagulitsa zinthu zimene zuchulidwa apa zosononga chilengedwe adzati lankhule.
Ina wanga ndine Chisombo Mbwana kuchokera mudzi mwa Sinjo Kulupuli Kongwe. Ine ndachokera bungwe la Dziwani Investment imene tikupanga mbaula. Ubwino wa mbaula ndioti nkhuni zimakhala zochepa koma zophira zochuluka. Tiyeni abalende azanga tikwitsa ntchito chitetezo mbaula kuti mwina m'makomomu mitengo ikhali kutetezedwa. Mafumu ndodo wanu kulimbikitsa anthu midzi kuti aliyense ngati pamalo pake pali ndi malo rakho zodzala mitengo adzale komaso ngati malo a mudzi angokhala tiyeni tidzaleso mitengo. Ifamitetezo mbaula timagulitsa mbaula pa mtengo wa 2500 kozo ndipeza kwali kongwe kale kudali nyama ina kalulu ajina sakwi panopa mwana wang'ono sangaloze kuti kalulu ndi kuti chifukwa chakuti nkhalango kulibe nyama zosowa bisala ngakhale ku sukulu ndodo wanu azikhudzitsi kuyitanitsa makolo ngakhaso ana sukulu kuphudzitsa zabwino wagwitsa ntchito chitetezo mbaula ngati wadula mtengo umodzi ayenera kudzala mitengo 10 dziko monose.
Awa ndi oyimira makampani amene aupanga zinthu zimenezi zosononga chilengedwe siwakutali siwosowa siwachilendo pomwe pali kongwepa yapa 2500 kwachayoka mbaula takula adakomeraso mtima azathu ali pa ntukula khomo adawachotsera mtengo augula 800 kwaja komanso 600 tiyeni tipumuleni kupikira zoononga chilengedwezi.
Titeteze chilengedwe
ndi njira za makono zophikira ndi kutendetsera zinthu
chitiwili kwaya nthawi yani
tikambirane magulumotu moye zateteza chilengedwe tikambirane
kuma tikunghadze kulowetsa pano
manene yale ele manene nyama ale airoro debwela aya manila na manene ngale ele manene nembaura le e ifero se debwela
manila na manene nyale ele
ele manene nyama ngale e ifero se debwela aseba morida na morida ne jia ni re ede morida ne baula ede ifero se debwela
aseba morida na morida ne ele ede
Ifero se
Ground pano ndiye pakomatu alakatu yazisuzo ndiye nambiri ndiye mongo kumbutsana mudzi muno mwamfumu kanchenembwe tiye kalonga mboma la Salima mukuchitika chionetsero chazipangizo zamakono zopikira ndi kutenthetsera zinthu chomwe Development Broadcasting Unit DBU yakonza poyendetsa project ya peace kapena kuti promoting equitable access to clean energy malo mwamgwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonic ndi thandizo lochokera ku European Union. Cholinga cha chionetserochi ndi kupereka mpata kwa makampani kufotokozera anthu akudera za zipangizo zopikira ndi kutenthetsera zinthu za makono zosaononga chilengedwe kuti anthuwo athe kugula ndi kudziwa mmene zipangizozo zimagwirira ntchito. Omwe akutsogolera chionetserochi ndi a Victor Madosa.
Ndiyauze oyimira ku kanso kuti adzatilankhule zokoma kwambiri.
Dzina langa ndi Adam Jason, ndine acting director of Environment and Natural Resources ku Salima District Council. Peace project cholinga chake chachikulu ndi kulimbikitsa anthu kusamala chilengedwe kuti tigwiritse ntchito njira za makono pophika zomwe zimaseva nkhuni komanso kuteteza chilengedwe. Tikaona mu district development plan ifeyo tili nawo plan iyo nena kuti tithandizire kubwezeretsa chilengedwe chomwe chinawonongeka. Nkhani za kuwonongeka kwa chilengedwe ndi imodzi mwa nkhani zikuluzikulu zomwe konsolo ya Salima ikulimbana nazo kuti tiyesese kubwezeretsa ndi kukhazikika kuti tisamale chilengedwe chimenechi. Zikomo kwambiri.
Titeteze chilengedwe
ndi njira za makono zopikira ndi kutenthetsera zinthu.
Patsapano tiyapemphe a consortium adzapereke ndemanga yawo.
Ine ndili pano dzina langa ndi Chimwe Mwetopola amene ndili mlangizi ku bungwe la Civil Society Network on Climate Change. Takhala ndithu tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana kamba ka kusintha kwa nyengo. Kwina mvula imagwa kwambiri, kwina mvula sikugwa, komanso kwina kuzizira kwambiri. Peace Project nkhani yokhuzana ndi zipangizo zimene zili zothandizira makamaka kuphikira ndi cholinga kuti anthu tipititse patsogolo. Nkhani yokhuzana ndi zachilengedwe ndi cholinga kuti tisaononge zachilengedwezo. Nde pali njira zochuluka zimene mdziko muno tili nazo, komanso njira zimene zili zovomelezeka ndi boma, komanso njira zimene ngakhale ife anthu sitingamatenge nthawi yayitali pophikapo. Mwachidule gasi ama pangitsa munthu kuti asatengepo nthawi yayitali pophikapo. Munthu amene atha kuphikira pa makala, amene akuphikira pa gas ndekuti aphika mwachangu kwambiri kuposa mmene akuphikira anthu amene akuphikira pa makala. Tikamaphikira nkhuni komaso tikamaphikira makala ndekuti mwanjira ina tupangitsa kuti anthu azidula mitengo. Tikadula mitengo yochuluka ndekuti sotipangitsa so kuti mavuto ochuluka zedi azibwela mdziko muno ndekuti nthuzi sitingamakhale na ungakhale mpweya umene timapuma ndekuti tikhoze mapezi kuti tukuphinjika tukumana ndi dzuwa lalikulu. Gasi ndi otchipa kwambiri akupezeka malo osiyana siyana ngakhale mtawuni mwamwemu kuphikira pa makala kapena kuphikira pa nkhuni zimene zindizo dula kwambiri kusiyana ndi kuphikira pa gasi. Anthu ena amayankhula kuti ayi kuphikira pa gasi ndi zinthu zimene zili zachiopsezo ndimafuna ndikutsimikizire kuti kuphikira gasi kulibe chiopsezo china chilichonse. Izi zimakhala kuti zikuvomelezeka ndi boma mene akuchivomeleza ngati boma ndekuti amakhala kuti aonanso kuti munthu kuti akhoza kutetezedwa bwanji. Nde tilinawo udindo waukulu okuti titetezele dziko lino komaso tilinawo udindo okuti ifeyonso ainu ake tizisamalire. Kuzisamalirako ndiko kupangitsa kuti tigwise ntchito njira zamakono zophikira zimene zili zosononga zachilengedwe. Nkhani ya magetsi, magetsi ndi otchipa kwambiri 5000 okha apangitsa kuti tiphikire mwezi wonse. Makala ndi nkhuni titha kumapezeka zokuti tikuononga ndrama zochuluka. Tawuni momo zophikira zamagetsi ndi zochuluka mukazipeza ndi zovomelezeka ndi boma. Zimenezo ndi zimene zikhoza kuthandizirani kuti musamachite kuvutika pali zophikira zina zimene ngakhale inu yokungodzidzimuka ulo pakati pa usiku motha kukwaniritsa kuyamba kuphika. Zilipo zophikira za sola zamakono zimene ngakhale anthu amapezeka kuti akuphika kochuluka. Zimene ukuphikazo nkumafika poti pokupsha molongo soka ndi zochipa. Pali a 265 amakhala akuthandizira kuti zinthu ngati zimenezi zizipezeka. Nde kuti inuyo zinthu zimenezi muzipeze mosavuta alipo azilangizo siyana siyana kunoku mwangati achitetezo mbaula pali ambaula makono ndipo inuyo mukapeza zinthu ngati zimenezi muziphika mosavuta. Tangofusani alangizi anu akonkuno oloka akungofusa mafumu, mafumuwo akulozerani kwa anthu ofunikira kaya mupeza aboma akuunikirani.
Titeteze chilengedwe
ndi njira zamakono zophikira ndi kutendetsera zinthu
zija zayamba kulankhulidwa zija paka mwani mnyimbo kapena pama speeches aliyense wava ndi nthawi yoti uyaona kuti ali ndi funso pa zimene zikuchitika panozi adzafunse funso.
Tinanga ndineswe makingisire kuti ugetsa ntchito ya magetsi pena sola
mphamvu zimenezi zikumachokera ku magetsi anzathu aja a Eskom amene amayenda mu nthambo za magetsi timazoona zija komanso magetsi amenewa tikumatengaso kumphamvu yochokera ku dzuwa pogwiritsa ntchito zida zijatimati sola zikomo kwambiri.
Dzina langa ndine Livness Panganani ndachokera mudzi modyadza ndinapasana kuti mbaula amene ali pantukula khomo mochiritsira mtengo ndananga amene sali pantukula khomo.
Ine ndine modzi wa Dziwani Investments anthu amene wawo ali ndi mwayi wogula mbaule imeneyo pa mtengo wa 2,500 mbaule imodzi. Mutho tipeza malo osiyanasiyana monga ine ndimachokera mudzi mwa Steven kuntukula mwendo azanga aja ndi akwatengo komanso ena akhala akubwera anthu kudzakuthandizani monga amene mudzingakhalire. Pakali pano tikuthana ndi amene ali pa ntukula pa khomo zikomo kwambiri.
Mongofuna kuonjezera pafunso limene lidafunsidwa lija kuti kodi zikusiyanitsa chifukwa chiyani kuti antukula pa khomo akugula pa 600 kapena pa 800 kwacha pamene ena tonse tikugula pa 2,500 kwacha. Boma linayika dongosolo limeneli kuti anzathu amene ali pa mtukula pa khomo ali mmagulu angapo pali ena osauka ndiye pali ena osaukitsitsa. Ndi adaona kuti ena osauka ndi osaukitsitsawa atachotserako kantengo pang'ono kuti mbaula ija ifikire mosavuta pamene enafe timathamwina kugwirako kaganyo pena pake ndikupeza ka 2,500 tikhoza kukwanitsa kwagula mbaula pamene anzathu aja sangakwanitse kugwira ntchito moteromo ndi chifukwa chake adawatsitsira ndekuti boma limapereka kantengo kapamwamba kaja kutinso ifike pa 2,500 zikomo kwambiri.
Dzina langa ndine Sola Aliki ndachokera mudzi mwaka Nchinembwe limene ndifunsa nawo kuti mphamvu yophikira zadziwa kwathi uno ringazipeze bwanji
zipangizo zotsika ntengo kuno kundendi zochuluka. Chidule olokungo fika ntaunemu. Masola mota kuwapeza. Oloyena alipompa na mene ama panga zokuza na ndimba ula. Yajitetezo. Ndia adela lako mkuno. Ndia kuti mba ula mkozo zipeza zimene simungama gwilise nchito. Makala ojuluka kapena nkuni zochuluka. Gas ndendo ojuluka. 265 imene nditu imakala so. Yogulitsa mojuluka kwambiri gas ngati inu yomakanika kuwapeza anthu ngati amenewo pezana aboma akuthandizirana akuonekerani ngakhale mafumu akuonekerani kuti zipangizo zimene zomwe zipeze kuti zikomo kwambiri
titeteze chilengedwe
ndi njira zamakono zophikira ndi kutendetsera zinthu
munthawi iyi ndiapemphe a senior group kanchenembwe kuti adzalitsekere zochitika zathuzi nthawi yanu gogo
thokoze kuti zimene mwatilengera Mwaditsanulira tamva mwatiuza mwatilangiza cholinga yose incho kuteteza zachilengedwe kuti nkhuni zisathe kapena nkhuni zipulumuke komanso matenda achifuwa achepe kudza ndikuphikira mabungwe onse telepitilizani kuthandizira kuti zorelezi zipitilire kuno kumidzi tero pempha mbaula ngati zimene zichanena zija zifikire kuno kwathu popeza mbuyo mukunabwera mbaula zachitetezo zija zakasapitapopo ndiye zidaphwanyika Nde inu amwene mwadzidziwitsa pano, tabweretsani kuti mwina mamsika, molengeza ndithu tibweretsi kula kuti amayena akupanga chepe lidzangogula nthawi imodzi. Tikuthokozeni
zimu kwambiri.
Mfumu kanchenembwe ameneyo, kuchokera kwati ye kalonga mboma lino la Salima, omwe anapelekezedwa ndi mafumu anzawo kutseka chionetsero cha zipangizo zamakono zophikira ndi zotenthetsera zinthu zosaononga chilengedwe. Ndi nthawi tsopano yoti tipereke mphoto kwa omwe achita mphumi. Paja tinafunsa-funsa kunena kuti kodi ndi mavuto anji omwe amabwera chifukwa chosagwiritsa njira zamakono zosaononga chilengedwe pophika ndipo otenthetsa zinthu? Ndipo ambiri munayankha kunena kuti kulimbikitsa kukoloka kwa nthaka kuika pa chiopsezo moyo wa anthu ophika kamba ka utsi komanso kusakaza nkhalango ndiye amene mwachita mphumi poyankha bwino funso limeneli ndiye a Innocent Chilongo kuzomba a John Zindini kuphalombe a Hayton Mazunda kuyekwendeni kumuzimba a Patuma Jameson kwa kawale kulilongwe a Prezi Chiwomba ku Blantyre a Victor Custom ku Blantyre a Francisco Flower ku Blantyre a Gido Mzi a Charles Mulamba komanso A smart Masaya.
Kirisa ninjila zo pikira zo saononga chilengedwe. Kusukulu mzipatala kampani komanso kunene.
Ndi nthawi yoti tipereke mphoto kwa omwaya nkabwino funso lathu. Pachatu tinafunsa kuti chirani njira zamakono zo saononga chilengedwe. Zomwe anthu angagwiritse ntchito pophika ndi kutenthesa zinthu pa zochitika zamagulu. Monga kulonga ufumu ziliza ndi maukwati. Mayankho amene timafuna ndi mbaula zamakono. Mayanko stoves, rocket stoves, biogas. Ndiye, omwe achita mphumi atayankha bwino mfunsoli ndi a Godfrey Namireka kumulanje akafe mphande kumzuzu aganizani nyambalo kusenga peyu kusalima a Charity Bisalomu kusalima a Alberto Chidemba kumangochi a Philip Mulato a Eda Adamson kublantaya a Ethel Naminga kublantaya A Ellen Donda kubalaka komanso a Isaac kusamale kumulanje.
Kirisa ninjila zopikira zosaononga chilengedwe. Kusukulu mzipatala kampani komanso kunene.
Yafika nso nthawi yoti tipereke mphoto komwe ayankha bwino funso lathu. Pacha funso tinati ndiphindulanje pa chuma cha pakhomo panu. Limene mungapeze chifukwa chokwiritsa ntchito zipangizo zamakono zosaononga chilengedwe. Timayembekezera yankho monga mutha kupulumutsa ndalama zambiri zimene mungagwiritse ntchito zina zofunika mnyumba mwanu. Ndiye omwe achita mphumi atayankha bwino funsoli ndi a Chifundo na Maona kuphalombe, a Dumisani Songolo kumzuzu, a Vele Silopeni kudowa, a Peter Makako kublantaya, a Ongani Manuelo kudedza, a Frank Nyirenda kulilongwe, a Esther Water kuzomba, a Aida Taita sikuncheu, a Francis Ferani kusalima, komanso a Brian Mzama kumkota kota. Tsopano, ndi nthawi yoti tipereke mphoto komwe ayankha bwino komanso kuchita mphumi pajatu timafunsa funso. Funso linaliloti, pali chiopsezo chanji pa umoyo wa munthu mukamagwiritsa ntchito pa mafuwa atatu poyerekeza ndi kugwiritsa ntchito nkhuni pa mbaula ya makono yoteteza chilengedwe pophika ndi kutenthesa zinthu. Timayembekeza mayankho monga munthu ukamagwiritsa ntchito mafuwa atatu umagwiritsa ntchito zochuluka. nkuni zimatulutsa utsi wambiri omwe umayika moyo waophikayo ndiyena pa chiopsezo. Komanso munthu ukamagwiritsa ntchito mafuwa atatu umagwiritsa ntchito nkhuni zambiri zomwe zikuwonjezera vuto la kuwonongeka kwa mitengo, nkhalango, komanso kukololoka kwa nthaka ndi zina. Ndiye amene ayankha bwino komanso kuchita mphumi ndi a Teresa Mtonga ku Blantyre, a Steve Gondwe ku Lumbazi kulilongwe, a Omega Chikankheni kwa Chilinde kulilongwe, a Eunice Mutinke ku Mangochi, a Lena Degasia kulilongwe, a Mixen Peter ku Chikwawa, a Esther Kapanda ku Nchisi, a Tobias in Southern ku Palombe, a Jones Bonongwe ku Blantyre ndi a Juliet Njazi kulilongwe. Mulandira ma units a phone a 1000 kwacha. Chionetseroji anakunza ndi a Development Broadcasting Unit kuyendetsa project ya peace kapena kuti promoting equitable access to clean energy malo mwamgwirizano mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonic ndi thandizo lochokera ku European Union. Lero tu taphunzira zambiri pa nkhani imeneyi yophika ndi kutenthesa zinthu kwina akutu kuteteza chilengedwe. Mkonzi ndi Josephine Magombo, munali ndine Frank Gandu ndikuti tiye ntigwiritse ntchito magetsi ndi gasi pophika ndi kutenthesa zinthu kuti titeteze chilengedwe.
Tizophikira za makono a ulumala zipeze mopweka mabungwe onesesani zipangizo zipezeke mosavuta mukagasi magetsi ndi maula za makono atindo limbikitsani atundera lanu kugwiritsa ntchito zipangizo zophikira za makono ilasosa ononga chilengedwe kupikira ikwirise mukagasi magetsi ndi maula za makono ikwirise Sete za moyo wano sosa bola ntumba Ikwirise Samala chirengedwe sonse iwe ndine Ikwirise